Exclusive.
Sing it, Epic. $7 million holy for blood clot money. What else you want from me? Kill me, girl. I give everything me have, road boy. You have all of my money. You have everything. What else you want from me? Huh?
Your soul.
Bumble Plats.
Bell song, let's go get it, man.
Watch Pandul. Oh, gee. Pamanja TV, watch your way.
Me a poco people see ya, me no grunty. Got you four money to vote on a country. Young 14, feed you in a man seat. Bad man get a push up on a pop stick. Don't be come to the fuck up on a regard. Yeah, my heart can't even bambo, the funny got you to dwala. A party the blunt, the popo got you the gang. Give a guy, but I shed the bapes, the kakuchi dembe. Ato, ancho, nakashata bando. Tiri pachin doing in a cabo with some kango. Ako, nako, karimo magago. Kazi sheko mutu na bae tini pambambo. Na pera foot, mendo na chibust. I saw my wrist kwa tini vapera foot. Vapena foot, kuchano na vakuz. Danyo wa maningi ya lila na big boot. Watu kuka FIFA everyday ni opena. Sishu ya makata mutu na mafolena. Wakita chena shigevu. Everyday tipa mpamo muri PF. Tiku menya pa mshuku dula. Blow night diemburi na vachipandula. Flex shiri na kasta ponchiki. Kani uza diemburi stop going deep. And I'm going deep in mufupa ni ma one tune by the dick. Ise ukura chape kwa tutina kula cheorimba. Kukwangura tuka penda no meye zapo tunyembo. Walili yapo febo kuma pamba mbona tumatianji. Vanzako wa mafuza tirivinga chaya puan. Chizo pesha charo pamba mbona gwira figo. Madrami ya ripo siono ngasumbo. Ni vimu after vimu furu kwanja hachi doom. Dope man pa virimba vani jana chape Memphis. Jipe mumamento Gucci munga ni ba Davis. Plus this is my psycho. Blow na evoy tapo nyamo na Benzasco. Onani hava imwe vaya mbofunda. Chibereshi waka buvona tujunda. Kama nyoti kumenye kwa mkuta. Chimutu nisekura na botoro ya ringunda. Spencing kumagedu. Ise kwatu sitina kule na kembo. Dressing mumalembo. This is my naked wire not in my kepo.
Sky J. Yo, double T zone. Yo, 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 let's go get em. 2000 ya ni nachoka kamwana. Kliniki ya paketo paka nyama. January 18 mama who's admitted. Hatu ukabajwa ni za kutea ka Bridget. Hudo evi anapangila to process. Vene mdala benzo enda tena budget. Hatika kabajwa ni za katea ka junior. Namesake soldier kamwana kamwamuna. After pino nanda kwacho ni kakai. Kulienze na kakero penze lili ni ya bye. Muzima njivere ya menyeze swapu. Anarema badi na mungalira rafu. Vene mutara na bohai na vijusi. Hatipate veta resa chapa puka chushi. Anamvera mushe peba na muuza nyuzi. Hati mwana mwamuna harimutuzi. Wana nisungo choka nina ripusaizi. Anti unafika mu grade 5. Yoni uza chiwa choka kubebi. Njiwe number 1 pati sumba na jezi. Inenezeko before wash vene blacki. Jamia she wisdom kumuslim na laki. Majezi ya kusanga benzo chinyonga mapanti. Baja vene pisco benzo vara matulanti. Those days ya ufa enzo lili la ranki. Baja nisi siti viziva na vau janti. Tomi tipa ya enzo wini sa mashati. Jem ya mashuti na vene tabu yati. Toshi, fumu, kosi ya mankosi. Zeke, bizo waziva tiri donche. Kwanya, wanya, uzi mvera otana. Kukuvira muka no kuwaza donya donya. Grow up wela kuna waka ebza kushita. Kampamo muri shipepewa na mpika. Kukusia wanya foot no pip. Pati ziwa estiga kunona hakaipa.
Big shoutout, baka semiro. Na bazeke baswishi na vena bizo. Big shoutout, na vena preboy. Baje mtu pambambo na vena trigo.
Chris Kadia, Matero City. Depends from white, taipa ya piti. Vene simu, atifiti. Nyondo paya buli bwanji pa triti.
Blue scale, sin money.
Ati bwanji vawire washdani. Watch Pandul.
Exclusive from hotvibes.co.
Let's go, kid.
The music just turns me on.